Ministry ebyenjigirize razobwe tavu okwongera okubangula bannayuganda ku nsengeka yebyavudde mu bigezo by'akamalirizo ku mutendera gwa siniya eyokuna kiyita Uganda Advanced Education Certificate. Ssaabawandiisi wa UNEB Dan Odong agamba nti mu nsengeka empya abayizi bayitira mu Result 1 nga mu bigezo by'omwaka guno abayizi ebitundu 99 n'obutundutundu 6 be bayitidde mu Result 1. Odong agambye nti abayizi abafunye Result 2 ne 3 bongedde okukendeera era nga bano si baakuweebwa certificate eya senior 4. Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebyewaggulu John Chrysostom Muyingo ayongedde okulambulira ku nsonga zino mu lulimi Oluganda.
Enkola empya egamba nti abaana okufuna Result 1 okolifayinga okufuna certificate eya O-level. So si kitegeeza nti Result 1 olina distinction wano gye twabanga nayo, naye okugamba nti wasomye olina ebbaluwa eya O-level gyeekipita Result 1. Result 2 nebera nga ye okukwatibwa waliwo ebintu olina okuba nga okoze okwalifayinga okufuna certificate. For example, kiyinza okubeera nga olina kukola subject 8 gwe n'okola kosi okufuna certificate gwe n'okolako 5 awo ogenda mu gundi ne bwoba oyisa otya ogenda mu Result 2. Tujja kugenda mu maaso okukasomesa naye nne kati njagala kukulisa abayizi abakoze obulungi n'abasomesa n'embeba z'omulimu.